WSP.
One time, baby, one time. Ukiona upo aron, prison pigie phone. Niambie madi, nakuitaji, unipe vitu flani. Michezo ya kishetani, ufike mpaka mboni. Usafishe, nipitishe, ulimi mpaka ndani. Ghetto nimepiga deki leo, na kodi kali nimenyonga leo. Nimekesha kuiga michezo ya kwenye chideo. Kozi ali ni ahidi atakuja leo. Kiuno feni tumbo hana shepu kaka na shadona kichutama na pekenye ikizama kana hema fanya uje mapema mekumisi sana ganja nisha choma leo. We gonna be crazy, mama, crazy, mama, crazy. So beauty, humble in the face, akili nyingi kajaliwa. Fundi wa sex, anavyo rotate, ndo goldi nyingi natupia. Apendi lale na midori, ndo mana dele ghetto anatokea. Na mlambia kakubela la pusho, kani mpaka ni mfosi kumua. Ghetto nimepiga deki leo, na kodi kali nimenyonga leo. Nimekesha kuiga michezo ya kwenye chideo. Kozi ali ni ahidi atakuja leo. Kiuno feni tumbo hana shepu kaka na shadona kichutama na pekenye ikizama kana hema fanya uje mapema mekumisi sana ganja nisha choma leo. We gonna be crazy, mama, crazy, mama, crazy.
Nunko,
watu wamesha chizika. Walete
nimwage. Wee no.
Leo, 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 leo.
We gonna be crazy, mama, crazy, mama, crazy. What you crazy, we gonna be crazy. Crazy, we're gonna be crazy. Crazy, 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 we're gonna be crazy. Crazy, crazy, crazy.
Mlimba town, baby, with it.
Yeah. Somebody bring, somebody bring, somebody bring.
Mama. Kanyaga, 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 kanyaga,